I know be toes, now busy for nothing. Mipango mianane na enda rest for something. Family na yendo na omni amazing. One touch nyingi mingi, miambele. Mipango ki draft ni vitendo so kerele. Misimamo kwenda mbele, kudi nyuma na unambari. Kama semavyo fit Q, nchi mechezwa kamari. Mnyonge amepigwa puu, na na vyumba 64. Draft solar machine, life kete ni za moto. Yani za kwa zivuki, za kwangu zinaitwa king. Real na tambana ikweta pia na shimu misingi. Ki draft style wana treta na round hiki dingi. Eleni naitaji school fees, naitaji shiri. Wingi ha men nataji shiringi
mpango mia nane ki draft hapa mpango mia nane ki draft hapa mpango mia nane ki draft hapa ki draft mpango mia nane ki draft hapa ki draft
ni mtindo asubuhi kula kitu Loki ndogo ndogo zisumbui kila siku Hustle ni flow Wanna blow Na right na magangsta Cash cash flow Mipango mianane Hizi kodi zistizuzi na sumeka kasi huli mianane After club kwenye business Club na casino Yes after party Cheers na convenio Half past chamber Kitu cappuccino Sio swala sio kesi sio deni chata imo Niko kwenye mission Kwa kungumu kila kitu nachofanya Jamii na nizumu Chamber star, chamber star Mipango mianane deka suri tugewane Chamber star, chamber star Mipango mianane deka suri tuwachane
Mipango mianane ki draft yapa Ki draft Mipango mianane ki draft ki draft yapa Ki draft Mipango mianane ki draft ki draft yapa
Unja public ya wachawi Sagodi uko juu Niko safi, niko poa Mulini sina tattoo Bad town, those na shusha po juu Kidrap na land town, downtown Kichwa ndo ofisi yangu wenye crown DVD, nyuka sound Ihiti na mizani, super ni wafungi wa pinzani Wanaluga kwani umefunika na funua Awamini machoni Nichenga za usoni, ya niatua milioni Oh baby Uja bada ya kumeki mfukoni Do draft on me Shindani na shida, wakati na shida Aino kuda, nipe guara guda
Mipango mianane ki draft yapa ki draft Mipango mianane ki draft yapa ki draft Mipango mianane ki draft yapa ki draft Mipango mianane ki draft yapa
Kitchen in the building, that must. Green City in the house, right now. Tuna flash.